go by the name of Genius.
Now we will find Abba.
You know the sound.
You talk as a boy, baby. Nime kukumbuka sana. Inatamani kukuona. Hata video call. Ndo kwanza asubuhi, baby. Leo nimeamka mapema. Sitaki chochote kukiona. Cha kwanza wewe, baby. Unajua mapenzi ni uhayawani. Mbora kwenye mapenzi ni punguani. Aiwe, ukiwa timamu sana vienda. Kichwani upendo wako umezidi kila upimiki mizani, yeah. Tena umenifaulu ningekuwa mtihani. Oh, maisha yangu bila wewe kama niko hatiani. Oh, najua mapenzi ni